muziki nalia.
JM ninomo sipo sawa, akili mpaka moyo vyote vimechoka. Ninomo napagawa, haya mapenzi ndo yananipukutisha. Ona nilinyoka, sikupinda pinda, nilimpa mapenzi yote nuka kiataka. Kweli pesa sina, ila lijituma, aridhike apate anachotaka. Umbe ananifanya mjinga, daily tu wakuniliza, kashajua kumuacha siwezi, ananiumiza. Kawa kushikwa anaenda analiwa, anacha mwenyewe na kesha analewa. Mawazo da hata nitoa roho. Asa sibora ni usingo,
singo, 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 singo,
mapenzi ni wajie nye.
Singo, 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 singo,
niwe singo.
Alinitambulisha kwamba mimi ndugu yake, kwenda lana ya mapenzi imenishukia, maana kila nayempata ananizingua. Mwenzenu nimpende nani ambaye atanipenda? Ndo nikimbia kanifunika zangu amemchukua. Wala ni
singo, 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 singo,
mibola ni
singo, singo, singo,
singo. Wow, sister, don't it be
hapa mapenzi.
Yoga, yoga, yoga.